se cyangutahe muhira muri isi turimo turabashitsi ubwo Yesu agiye kuza gusarurabe tuzajyana mu kirere n'umunezero igihe kirageze cyo gutaha imuhira muri iyi si turimo turabashyitsi ubwo Yesu agiye kuza gusarurabe tuzajyana mu kirere n'umunezero ubwo Yesu agiye kuza gusarurabe tuzajyana mu kirere n'umunezero
ubwo Yesu
agiye kuza gusarurabe tuzajyana mu kirere n'umunezero iyo mu ijuru n'iwacu n'amahoro n'umunezero gusa gusa
nta kunegurana nta kumena amaraso
tuzahora twishimye turi mu munezero w'iteka turi mu munezero w'iteka turi mu munezero wacu n'amahoro n'umunezero gusa gusa
nta kunegurana nta kumena amaraso
tuzahora twishimye turi mu munezero w'iteka zero we take off.